Ndikulandire nomvera kuli konse kumene mukumvera wireless ya yetu pakanali pano. Yafikanso tu nthawi imene timakupatsirani program ija ya tibwere poera pano pa wireless. Iyitu ndi program ya chiwiri, ma program omwe akumatipatsira ndi abungwe lija la Plan International Malawi ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union EU pansi pa project ija ya Joining Forces for Africa JOFA. Programu yitu timakupatsirani zakuyipa kugwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo. Ndipo programu iyi imakufikani lachiwiri lililonse kuyambira nthawi ya 6:30 madzulo, ndipo timayibwerezanso lachitatu kuyambira nthawi ya 2:10. Mkonzi wa programu iyi ndi Jerry Mkampandira, ndipo ine ndi Blessings Mbewe. Tiyenitu tikhale limodzi.
Believe in my neighbor, boy, yes I don't. I need someone to help me now, take me home.
Program ya tsiku la lero ndikanali konkuno ku ntchisi, ndipo lero ndikufuna ndicheze ndi ogwira ntchito ku office yolemba anthu ntchito mboma lino la ntchisi. Iwowa ndi Brian Maenje. Iwowa atu kwambiri ndikufuna kuti atifotokozere kuti kodi mchitidwe umenewu wogwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo ndi wokula motani kapena kuti ndi wotani makamaka mdziko lino la Malawi komansotu mboma lino la ntchisi. Ngati mungathe tiyeni tikhale limodzi kuti timve zambiri kuchokera kwa Abraham Maenje. Choyamba, ndikulandirena Abraham.
Zikomo kwambiri.
Ndimafuna kuti poyambirira penipeni mudati fotokozerako kuti kodi tikamati kugwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo timakhala tikutanthauza chani kwenikweni?
Choyambirira nchoti timakhala tikuphwanya ufulu wa mwana, ndiye tikanena kuti kugwiritsa ntchito mwana zoposa msinkhu wake ndiye kuti ndi ntchito iliyonse imene imapatsidwa kwa mwana imene imamusokoneza mwana uja mmakulidwe. Makulidwewa ali mmagawo angapo, atha kukhala makulidwe ake kuthupi, kutokhala ku uzimu, muchikhalidwe, komanso imene imapeza kuti kumusokoneza tsogolo lake la maphunziro mwana uja.
Mwana mwachangu-changu mutha kuti pasako chitsanzo cha ntchito ngati zimenezi kuti mwina tikamakamba zoti tikugwiritsa mwana ntchito zopyolera msinkhu wake ndi kuti tikukamba mwina ntchito ngati izi ndi izi?
Ntchitozo, ntchito ina iliyonse ikhoza kukhala chaulereba. Pali zinthu zimene zimapangisa kuti tiyene kuti iyi ndi chaulereba kapena izizi ndi ntchito zoposa msinkhu wake. Mwachitsanzo, kutha kukhala kuti kulima. Kulima komweko ngati akulima nthawi ya sukulu imeneyo ndi kuti ndi ntchito yoposa msinkhu wake. Ku sukulu ngati ampatsa chigabalo mwana uja anzake ali mkalasi kusesa komwe kuja kusanduka kuti ndi ntchito yoposa msinkhu wake. Ndiye tikamati tukamba nkhani yoti ntchito yoposa msinkhu wake pali zinthu zimene timayang'ana kuti inene kuti imeneyi ndi ntchito yoposa msinkhu wake. Mwachitsanzo tipita ku zaka. Ku zaka kumanena kuti mwana aliyense amene ali zaka zake sizinakwane 14 sayenera kulembedwa ntchito ina iliyonse. Kuti sayenera kugwira ntchito koma sayenera kulembedwa. Pamene mwana wa zaka za 15, 16, 17 akhoza kulembedwa ntchito koma yogwirizana ndi msinkhu wake. Pachiwiri ndoti tiyang'ana kuti ndi mtundu wanji wa ntchito imene mwana uja akugwira. Ntchito ija ikakhala kupereka chiopsezo ku moyo wake ndoti ntchito ijanso ndiyoposa msinkhu wake. Komanso tiyang'ana nkhani ya nthawi kodi ntchito ija mwina ndiyogwiza ndi msinkhu wake koma nthawi akugwira nthawi yanji mwana uja. Kapenanso kuti kodi nthawi yomweyo ndi nthawi yotalika bwanji imene mwana uja akugwira ntchito ija. Ndiye pali zambiri zimene timayang'ana kuti tinene kuti ntchito iyi ndiyoposa msinkhu wake. Kwa msinkhu siwakuthupi wokha komanso ngakhale mu ubongo mwake timayang'ana monse.
Mwina ndikukhulupira kuti mwafotokozabe koma ndimafuna mtamva kuti kodi magawo kapena mitundu ya kugwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo ndiotani? Pali magawo angati kapena magawo ake ndiotani?
Menewa magawo malingana ndi ntchito zimene zimagwirika muno ku Malawi zinagawidwa magawo angapo. Pali ntchito zina zimene timati domestic zapakhomo zimene ana amalembedwa zapakhomo la munthu ndi munthu. Ndiye pamene pali ntchito zina zakumunda zimene amalembedwa ndi alimi mwachitsanzo kuno ku Malawi alimi kumene sekta ya agriculture. kwa agriculture kulimi kuliso mbali yake kumaso kuti ndi ana amene amagwira ntchito ku makampani kwa industry kumene kujaso ndi mtundu winanso wa ntchito zimene ana amatha kumalembedwa kwa ntchito
munanena kuti domestic zapa khomo mukufotokoza kwanu ngati sindikulakwitsa munanena kuti ana ena amatha kulembedwa ntchito zapa khomo kuti adzigwira ntchito zapa khomo pamenepa ndimafuna nditamvetsetsa chifukwa pali kulembedwa ndi mkhomo lina kuti mwanayo tamulemba kuti adzigwira ntchito mwina azitithukira mbali adzitichapira ndi pali mwanayo ndiwapa khomopo ndi akugwiritsidwa ntchitozo pa khomo pake zimenezonso ndi child labor
kwambiri ndipo munthu wogwiritsa ntchito sitisankha kuti kodi ndi ndani ato kala kulo lake limene limene limugwiritsa ntchito zoposa msinkhu wake ato akhalanso muna ndaneba kumene akamuna kumugwiritsa ntchito wina aliyense ali ndi kuthekera kuti akhoza kugwiritsa ntchito mwana zoposa msinkhu wake musatengera kuti uja ndi ndani pakamene pali ubale wanji pakati pa amayi uja ndi mwana uja ndithu
ndimafuna mwina mutatipasako chithunzi-thunzi cha chiwerengero cha ana omwe mwina akugwiritsidwa ntchito zoposera msinkhu wawo kuno kwathu kumalawi
chisanzo chimene chichi kuno ku Malawi tikatengera ana amene akuyenera kulembedwa ntchito kapena amene sayenera kugwira ntchito paja pa age group ndalina ya 14 kutsika mmusi komanso 14 kulekezera 17 ana amenja pali magawo awiri ndoti tikatengera kuno ku Malawi ana amene amalembedwa ntchito kwambiri ovomerezeka nda 14 to 17 aja tikatengera ana amene aja ndoti pafupifupi 5% ya gulu la ana kuno ku Malawi
kutanthoza kuti ana 5/100 aliwonse amalembedwa
amagwira ntchito zoposa msinkhu wawo
mwina mchitiro umenewo ndi oyipa motani mwina kugwiritsa mwana ntchito zoposera msinkhu wake nkoyipa motani
ndikoyipa kwambiri choyambira ndoti tikupha tsogolo la mwana chifukwa chokuti ifeyo ndili ndi udindo oti mwana waja akule ndipo adzakhale nzika yodalirika ndikuti ngati mwana waja tikumugwiritsa ntchito zoposa msinkhu wake ndikuti wani tumusokoneza maphunziro ake a mwana uja saphunzira komanso ndikuti makulidwe ake a mwana uja ndikuti sakula amene amayenera kukulira chikhalidwe chake cha mwana uja sakhala nzika yodalirika yodzapereka phindu ku dziko komanso ndikuti pamene popo tikuwetanso umphawi opatsirana-patsirana umene ngati dziko nkuvula kuti chitukuke fa zonsezi zimakatsamira kuti kodi chitukukono cha dziko chasokonezeka bwanji fa cha mwana yekha uja amene kuti agwiritsa ntchito zoposa msinkhu wake
apa mwina mwatifotokozera kuti mchitidwe umenewu ndiwoyipa motani kwa mwana tsopano ndimafuna nditamvaso kuti kodi ngati dera sopano kapena ngati dziko ndimavuto anji omwe amadza pamene dzikolo likugwiritsa ntchito ana ntchito zopyolera msinkhu wawo
zikubu kwambiri chifukwa cha funso limenelo ngati dziko tikamati dziko ndi anthu ndikuti chipangizo chachikulu chotukulira dziko ndi munthu mwini wake amene timenera tiyambire kuyambira kuja kumuumba kuti adzakhale kuti akupindulira dziko komanso akudzipindulira ija payekha boma panopo ngati dziko likuononga ndalama zambiri panopo kuli mapulogalamu antukula pa khomo futi anthu ena ake sadaphunzire ana ena ake anagwiritsa ntchito zoposa msinkhu wawo panopo akukhala noti chipchinjo kuboma adakakhala otukuka ndikumapereka msonkho kuboma boma kumapindula maboma likuononga ndalama zambiri kupereka kuzipatala zimene munthu uja adakhala adaphunzira ndakamagula yekha ngakhale mwa private mankhwala likuononga ndalama zambiri amwina kupanga ngati kupereka ma cash transfers kapena ndalama ku anthu ovutika mdziko la Malawi mdzantukula pa khomo zija chifukwa chakuti anthu amene aja akufuna thandizo chifukwa chani ndikuti iwowonso ali ang'ono-ang'ono anakanika kuti ena ake adawagwisa ntchito mwina zoposa msinkhu wawo zidapangisa kuti tsogolo lawo life tsolo likafa tsogolo lija mwana uja akhala sadaphunzire chitukuka kudera chimakhala ndichosokonekera kuti amvetsetse kuti afumu akunena kuti tikapange chitukuko chichi zopindulira mudzi wathu uno amakhala kagulukena kapena kamakhala kotsutsa zinthu zimene zijazi chifukwa kuti mmutu mwawo mudadzala ndi zinthu zina zimene zidasokonekera fa kuti mwana wawo sunali wabwino
pamene tikupita kumapeto kwa majeza athu ndimafuna ntamva kuti mwina mukamapanga implement project imeneyi kapena ntchito imeneyi yothana ndi mchitidwe wogwiritsa ana ntchito ndi mavuto anji amene mwina mmatha kukumana nawo
mavuto tukuma nao ndi ambiri ndi fotokozeo tingati ku district timakhala ndi komiti yaikulu ya paboma imene makhala ose okhudzidwa amene akugwira ntchito zokhudza wana mboma tikachoka pa district timabwera pa TA pati iye paja pamakhazikisiwa so komiti zoyang'anira nkhala za kuwana tikachoka pa timabvikaso ku ma VDC ndiye mavuto amene tukuma nawo ndiotino mwana akafunika akakhauli tampeza tamuchotsako kumene kujaku kogwira ntchito kuja ndikuti tikuna timbwezeretse mwana uja kwawo pombwezeretsa kwawo pafunika ndithu thandizo la ndalama komanso ndili pafunika kuti kupereka uphungu kwa makolo pamene pakhumbaja mwana amachokera mwana uja afuna timpange support kamene timuthandizire kuti abwereleso mwa iye uja uphungu wa malingaliro zonse zija ndi ndalama komanso ana ena kuti adasangathe kubwera ku sukulu akufunika thandizo ana amene ajawa la makope ena la maluso limene zosokasoka kandi zokhomakhomazi maluso onse amanjawa akufuna kuti wathandizira nacho kuti asabwerereso kumene kujaku chifukwa tikamuchotsa mwana uja mkwango onse ya pakhomo osachita chilichonse ndikuti palibe chimene tachitapo ndiyoti mavuto amene tukhala nawo ndinati mwana uja akayambanso ntchito kwina ndiye panopa tikhala zimativuta kuti no tipeze thandizo loti mwana uja abwerere mchimake ndithu abwerere ku sukuluso kapena pasidwe luso lake lija loti akhale munthu wozidalira payekhe kuti dera lijaso lipindule naye akhalenso ndi khomo loti iyeyo jaso azipeza zinthu zosowa pa moyo wake wa iyeyo ngati munthu ndi mavuto ena ndi ana ena amakhala kuchokera boma lina ndiye kuti timutenge mwana kuntchisi kakudowa tikamusiye kumulanje ndiyoti kumene kujaku tikamusiye dera limene mwina kumene kujaku komiti zenizenizo zoteteza wanthu aja mwina siza mphamvu kwenikweni mwinaso kulibe kumene ndiye tikamusiya ti kwanza athu mwina ujaku koma tikapangeso kalondolondo kapeze mwana uja kumene ujaku anachokakonso anapita kwina chifukwa anasowa thandizo takangowapatsira mwana uja kuti abwerere kwawo ena amene mavuto amene tikuma nawo ngati pankhani yoteteza wana ndi amene wawo
mwina kumapeto kwenikweni mawu anu omaliza nkukhala otani
mawu anga omaliza ndonena kuti ngati amalawi tikhale ndi masomphenya onena kuti kodi ife tufuna kudzakhala ndi malawi wotani panopo ngati dziko tilikale ndi 2063 anthu amene akuyena kudzakwaniritsa za 2063 ena ndi ana amene tikuyenera kuti tiwaumbe panopo kodi tikapanda kukonza izizi panopo anawa tikapanda kuti twateteze panopo kodi 2063 tidzakwanitsa bwanji kuti anthu amene tikupanga zimenezi panopo ndife anthu akuluakulu sitidzafikako kumene kujaku tikukwaniritsa masomphenya afupi afupi ndiye na pakatipo komano akutali kuja akudalira ana amene tikuna tiwateteza papawo fa amene wawo ndi amene adzakwanitsa masomphenya a 2063 ndiye pempho langa ndoti tonse adindo makolo kuyambira makolo amene amachitira nkhala za wana wawo ngakhalenso mafumu kukhazikitsa malamulo ang'onoang'ono achitimati ma bylaws kuti ine mudzi mwanga muno sindikufuna kuti mwana agulitse ntchito zoposa msinkhu wake mwana aliyense wene ali pasaizi zopita ku sukulu apite ku sukulu tikaphunzitsa ana wa sukulu ndiye kuti tapangira tsogola bwino chomaliza masukulu amera mpoyamba kumene kujaku aphunzitsa kumbera mpoyamba ambiri alezi ake ndi mavolontiya ongodzipereka ndimwena kuti boma lidalimbitsa kwambiri kuti masukulu amera mpoyamba aja akhale paliponse chifukwa mwana amene wayamba ku sukulu za mkaka mwana amene ujayo ntha sikutenga chikwapo kuti ukwapulire kuti apite ku sukulu akambe standard 1 amachita kulilira yekha kuti ndikayambe sukulu ine standard 1 moza saizi ako sinatani sinafike zaka sizinakwane so chidwi cha sukulu amkhala ali nacho mwana amene sanapite kumera mpoyamba sanayambe ku sukulu zimene za mkaka ndana ndachite manyamulira chikwapo kuti apite kuti kusukulu titi boma ndiyo sadi ndikuenda kuchitapo mphamvu kuti tiyambire kumene kujaku ku nazari kwa wana kuti tikhale ndi malawi wabwino kutsogoloko
omvera kumbukirani kuti mukhoza kutumiza mafunso kudzera pa SMS mu programu yathu ya mtsiku lalero kudzera pa nambala izi 0 8 2 388 1300 0 8 8 388 1300 kapena 0 9 2 9 0 0 2 7 6 0 9 2 9 0 0 2 7 6 276 ndipo tidzakubasirani mayankho mu programu yathu yotsatira. Apansoru ndipo pa mtsiriziro wa programu yathu ya lero. Lero ndinali kunchisi komwe ndimacheza ndi a Brian Mayenje omwe ndi ogwira ntchito ku office yolemba anthu ntchito mboma lino la Nchisi. Iwowa amatifotokozera zambiri zokhudza mchitidwe umenewu wogwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo kuti kodi kwenikweni ndi otani, ndi okula motani mdziko lino la Malawi komanso mboma lino la Nchisi. Ine dzina langa ndi Blessings Mbewe. Mkuonzo wa programui ndi Jeriam Kampandira. Akutipatsira programui ndi a Plan International Malawi pansi pa project jaya Joining Forces for Africa ndi tanzilo ndalama lochokera ku European Union EU. Kufikiranso sabata ya mawa pomwe tidzabwereso ndi program ina pitirizani kumvera ma program otsatira pano pa wireless ya yetu.
Bring them home, bring them home. Bring him home, bring home.
Believe in my indeed, boy, yes I don't. I need someone to help me now, take me home. This is not a school you said it would be. This is not a home you said it would be.
You deceived me with your false promises. Give me hope and to